Tumekuja kukutana nawe. Tumekuja kukutana nawe. Wewe haja ya mioyo yetu. We can lay our crowns aside. Nimekuja kukutana nawe. Nimekuja kukutana nawe. Wewe haja ya moyo
restoration. That is why we pour ourselves out. That is why we pour our hearts out.
Desperation, need me. One more time, say.